Mutezamatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze rero kubimenyera, ni ku munsi wa gatandatu. Nkuko bisanzwe tubaha umwanya wo kwisanzura mukatugezaho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye, cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose. Mukanya rero turaza kwakira ibyo bitekerezo bya
Nakindi kindu chazinduye atari we gusa nishimiye mu mutima mubabaro uzuye urukundo rwawe rwanteye Babize kiri shamba zine nduhuke ni wewe mama mutima wanje ni wewe na nze muri nibate na undi nda tari wewe ni wewe je na undi ngona tari wewe. Sanga ndiku vugi nita janye Sanga ntengi nita tengeje
Mumba masu na
mungu Niwi geru mbaza naine Ukomelewe Kuberu mbiwe shura mnenya Ikimba kie Kumiza mnono kurija naniye Mise mnoku vivu kangu mimenye Murichewe Babize kiri shamba ziwe nduhuke ni wewe mama mutima wanje ni wewe na nshime muri nibate ni wewe na undi nda tari wewe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo ni wowe y'umuhanzi Big Fizzo. Nkuko ari weekend nanone turaza kujya tunyuzamo, hanyuma tukabashyiramo uturirimbo kugira ngo tubasusurutse mu gihe murimo kwizihiza cyangwa se kuryoherwa na weekend aho mutuye. Hagati aho kuri telefone turi kumwe na Eric Wirwe. Uri hehe?
Bujumbura
na mahoro.
Amahoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Namunsi nifuza gushikiriza ku mimwe mu kiganganje w'imbero ibuje abakobwa babyariye mu mashure kubandanya. Ubwanje jewe mbona abo babarenganijwe.
Yego.
Kuko ikizo nshingiro tugendera ko uyu munsi. Mu ngingo yacu ya 53. Iravuga neza ko leta irekurira umurundi uwo ariwo wese mu kujya mu ishuri kandi ikanamworohereza kugira ngo abishikeko. Ku bwanjye rero mugihe babuza kujya mu ishuri kubera ko gusa ababyaye baba barenganijwe.
Bavuga ko batababuza kujya mu mashuri ahubwo bazakomereza uburezi bwabo mu mashuri y'imyuga.
Yego, ariko urumva ko hari igisata kimwe cy'amashuri bakumiriwemo. Kuko urumva ibyo twita enseignement general ou technique biba byababyemerewe kubibandanya. Baba barakwiriye kujya mu myuga, iyo myuga nayo mu Burundi ntiyoroshye no kubona kuko n'ayo mashuri y'imyuga yubatse si menshi.
Uri wowe rero ugasanga harimo kwica ibwirizwa shingiro.
Yego, ahubwo bari bakwiye kureba ubundi buryo bakingamwo kugira ngo uko kubyarira mu mashuri bihagarare. Ariko abo byashikiye ntibakwiye guca babuzwa kwiga mu mashuri ya leta.
Ahubwo se Eric, icyo kibazo wowe ubona ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu mashuri?
Ni ikibazo kidasanzwe ahubwo. Yego, kuko ni benshi bababujije kwiga baba bahohoteye.
Hanyuma se wibaza ko impamvu nyamukuru itera abana b'abakobwa gutwara inda cyane mu mashuri aba ari iyihe?
Ku bwanjye ntibigishwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Akenshi mu Burundi ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina haba no mu miryango nobyita babigira nka sujet tabu, ni ukuvuga ntibashaka kubiganira.
Ibintu bitavugwa.
Yego. Kugira ngo rero babikinge ufata ahubwo muri izo nyigisho za leta nyine bagategura icyigisho kijyanye n'ibyo. Kugira ngo ingaruka zabyo abana babimenye bakiri bato. Gutyo babyirinde babizi. Mbega mu buhunyi baba bamucunge gusa ariko ntibamubwire ingaruka mbi azobigiriramo. Yaba rero hariho inyigisho zijyanye nabyo zibereka neza ingorane bazobwira mu gihe bwo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ngira byogabanuke.
Eric, i Bujumbura mu Burundi, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi natwe dukomeje gukurikirana hafi ibijyanye n'icyo kibazo cy'abana b'abakobwa batwara inda bakabuzwa uburenganzira bwo gukomeza amashuri asanzwe ahubwo bakabwirwa ko bagomba kuyakomereza mu mashuri y'imyuga. Urakoze cyane Eric.
Sanga ndi kuvuga ibitajanye, sanga ntenge bidatengeje, numva masanye yiwigera umbaza nanye ukomerewe kubera umwigwe cy'uramenya ikimbakiye ikumiza umuntu kuri byananiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko kandi mumaze kubimenyera ni ku munsi wa gatandatu, ni wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye. Kuri telefoni mfite Elia Wirwenez. Mure Elia.
Jeje mu cyibito cy'i Uganda.
Ni amahoro.
Yego, ni amahoro cyane.
Amakuru dufitiye ni ayahe?
Amakuru ni uko ikijyatugeze abantu turi bo turarondera uburyo bwose bukuntu dushobora kubaho,
Nubwo akorera ubu tuzi turakora ibikorwa bitandukanye ahantu hatandukanye mu gihugu nkuko bisanzwe bimenyereye tuzi turakora amakadiyo travaye abanyeshuri.
Hanyuma se ubusanzwe mwiki hakorwa iki?
Sa?
Ubusanzwe igihe cyici mukora iki?
Nkuko bisanzwe tubimenyerewe igihe cyici hari ubuzi bwinshi butandukanye, hariho ubuzi bwo gutatura amatafari mu bigome, nk'abafite ibigome ahantu usanga habombye cyane abantu barakuyatura hama bakarondera uburyo bw'amafaranga kugira ngo abashaka kubaka bashobore kuza kugura amatafari abahiye kugira ngo bubake amazu meza meza, bombashe dukora iyo mirimo yo gushobora kuyatura amatafari kugira ngo dushobore kuronka amafaranga hateguwe abanyeshuri tuba dukeneye amafaranga tuzokoresha mu wundi mwaka ku ishuri, cya tugenda muri icyo bigome tugaca amafaranga kugira ngo dushobore kugira ntidushobore kuronka uburyo dukoresha mu wundi mwaka.
Ariko rimwe na rimwe ni ukujya mwirinda no gukora akazi kavunanye cyane ko muri abana.
Ego cyane byo turabyirinda kuko nta gukora ku giture urakora nyine abahungu bwo bari gushika bavuga ko umaze kuruha uravuga ati nge aha ndarenza ngaho hama ukaduga ukigendera bakaguhendera amafaranga bivanye nari n'akazi wakoze.
Hanyuma se ubusanzwe iyo mirimo iraboneka?
Ego irabendeka gusa nuko iyo ijyayo rusheri bari kenya cyane bavuga ko amafaranga ntafashe imirimo yo iraboneka byose.
Eriya mu ntara ya Cibitoke ni Cibitoke wavuze cyangwa ni Gitega?
Ni Cibitoke.
Yego, nawe ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho kandi ukomeze ugiye wikendi nziza.
Yego, twagomba kubasaba ntashi umuntu umwe.
Yego.
Ndi nagomba gukoresha mama Nduwimana Judith hamwe na papa Nduwimana Leonita ntibagiye na Niyonzima Rebecca.
Urakoze cyane ugiye wikendi nziza.
Murakoze namwe mu gihugu cya Amerika.
There's no other like my baby, so let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, say I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Kimenyi, wiriwe neza?
Wiriwe rya Amerika.
Uri hehe Kime?
Ni Uganda.
Uganda ahagana he?
Ni Hoima.
Hoima?
Ego.
Numva ari kure cyane. Uri hafi y'ibirombe?
Yego, hafi ni Nyanja Albert.
Nyanja Albert?
Ego.
Namahoro.
Namahoro, nami namahoro muri Amerika.
Natwe tumeze neza. Aho Hoima se muhakora iki?
Hoima turimo mu bwato ku nyanja.
Muraroba?
Ego, turaroba.
Turi
hafi na Uganda dukora amavuta ya peteroli no muri Uganda kuva ku nyanja.
Ndabizi. Ese bazatangira ryari kuyacukura cyangwa byaratangiye buhoro buhoro?
uba ikiriho barimo barakora sensibilisation mu baturage kubigisha inyungu bashobora kuzakura mu mavuta yo gucukura petero mu gucukura peterori nka government ya Uganda yaratangiye cyane kandi birimo bira abanyagana niho bagenda kenshi babyumva cyane cyane abegereye inyanja ya Rubat bashobora kuzagerwaho n'ibyo byiza benda kuba bakura mu nyanja ya Rubat
hanyuma se bababwira ko bizatangira ryari
I am a barimo barubaka indege.
Hanyuma se abaturage batuye aho hafi inyungu bazakura mu muri iyo peteroli ni nkizihe iyo bavuganye nawo bayobozi
inyungu batemo cyane cyane nk'abantu bashobora kuba begeranye na bari hafi yaho ibikorwa bizanyura bijya ku nyanja ya Albert barimo bavuga ati iyo umuturage wo hafi inyungu ashobora kuzagiramo nuko umuhanda imihanda ishobora kuzakorwa imodoka nshobora kuzagenderamo iyo mihanda umuturage ashobora kuba yazagiriramo inyungu
kubona imirimo n'ibindi
kubona imirimo n'ibindi
hanyuma se nk'abaturage bari baturiye aho havugwa peteroli ese leta yaba yaratangiye kubagura kugura ibibanza byabo kugira ngo ibigizeho cyangwa se bimeze gute
baratangiye kuba bagurira abaturage bageze n'inyanja ya Rubat ariko kandi cyane cyane abaturage abari impande ku nkengero z'inyanja aho barabaguriye kera ndibaza bamwe bashobora kuba barabonye n'aho gutura ariko kandi urebye igisirikare cya Uganda UPDF nicyo cyabashije kuba kijya mu myanya y'abari batuye aho ngaho kuko nibo bagiye gukinga general portage no kubasha kuba barinda abazaza gutaka mu nyanja
hanyuma se hari icyo ubona nk'impinduka ziri aho ngaho hafi iyo nyanja mu bijyanye n'iterambere
iterambere rirari cyane kubera ko n'abaturage bariyo bashobora kuba iterambere ryabo rizihuta cyane kubera ko amavuta hatangiye kugera ibikorwa by'amashanyarazi ibikorwa by'amashanyarazi bashobora kuba byafite abaturage kubera ko muri iki gice akenshi bamwe nta mashanyarazi bafite bakoreshaga imbaraga za sora imbaraga z'izuba
n'imirasire y'izuba
ariko urebye amashanyarazi nayo bari kwenda kuba bayahageza bakoresheje kwenda iryo terambere ry'uko rishobora kuba ryahagera
nkawe uhakora iki ndumva uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwanda w'umunyayuganda
ego inyungu ushobora kuzigushyiramo
nawe wagiye gushaka akazi
yewe inyungu ushobora kuba nazagirira harimo abanyamahanga benshi nk'abanyarwanda mu nzego za government zivuye mu Rwanda Kenya Tanzania zose ziri gurira inaha muri za Hoima kubera ko bari kwibaza ko nkanjye ku bwanjye ndibaza ko cyangwa se n'undi wese uri mu rwego rwanjye cyangwa se n'undi rwego rwo hejuru ashobora kuba yazagiramo inyungu kubera ko ibyo bikorwa byose bizashobora biza byegera kandi akazabasha kuba yabona amafaranga mu buryo bubangutse
hari n'abavuga ko kuba iyo peteroli yarabonetse aho ngaho hari n'amahirwe cyangwa se bishoboka ko no mu bindi bihugu byegereye Uganda iyo peteroli ishobora kuba ihari
yego cyane ariko nanone ntabwo ibyo byari byizero bizana ku ijana ariko uko biri ibihugu bituranye na Uganda biri mu karere ka East Africa bizabasha kuba byabonamo inyungu byanga byakunda kubera n'abanyarwanda benshi bari kuba babonamo akazi nanone aricyo kazifite turenda kuba mugira ngo muzatubarize nka Voice of America ariyo ikibazo kiri kubaho hano hagati ya Uganda na Rwanda kwambuka boda bakore tuziko agati ya government za Rwanda na Uganda bakore seji albet kadi kuba abanyarwanda cyangwa abanyaruganda cyangwa abanyakenya bakwambuka hagati y'ibyo bihugu bakoresheje indangamuntu ariko izi cyarimo abantu bose barimo babirenganiramo bamwe bagera ku mupaka bakanafungwa bavuga ngo imipaka irakinze kandi tuzi ko ibyo byatumye hagati y'abaperezida b'ibihugu byacu asanemo benshi bagigenda ntekene nk'abanyarwanda barimo barabivomberamo cyane kandi urebye nk'abanyarwanda bamwe bazaga ino mu Uganda ugasanga nibo barabyungukiramo barabasha kuba batera imbere kurusha uko bari mu bihugu byabo ugasanga akazoza kabo karabanguke cyane
hanyuma se ndibuka ko nigeze gukoresha uwo mupaka wa Gatuna nambuka njya mu Uganda mpasanga bamwe mu Banyarwanda babuzwaga kwinjira bakavuga ko ngo iyo wambutse ku ndangamuntu hari igihe ntarengwa utagomba kumara mu gihugu ugasanga rero abantu barengeje cya gihe bikaba ari byo bibaviramo ikibazo iyo yaba atari yo mpamvu wenda bamwe bahura n'ibyo bibazo
oya nagari mpamvu urebye ni biri kuba mu bintu natwe byacu birimo bitiyobera nk'abanyarwanda bari mu mahanga hano muri Uganda kubera ko n'umunyarwanda bamwe bari kuza muri kino gihe bava muri biriya bihugu byacu bari kuza bagera muri Uganda benda kujya kubadaya Uganda bikagurwa na immigration ya Uganda immigration ya Uganda ugasanga bamwe barenda kuba babasubizayo bamwe hari n'abasanga hashobora kuba wenda haba corruption ntabwo nabihamya neza ariko nka Voice of America turagira ngo muze dukicyanire kubera ko harimo abantu benshi baba bari kumwe baba barimo babirenganiramo kandi kubera yabasha kuba na kibyabyo amahirwe icyo kintu kivuyeho
kimenye kandi wenda ikindi umuntu yakeka ni uko muri iyi minsi ishize hari hamaze igihe havugwa umwuka utari mwiza hagati ya za leta zombi wenda bishobora kuba ari imwe muri izo mpamvu wenda abantu bakomeje guhura n'ibyo bibazo
oya twebwe nk'abaturage urebye uburyo umubano dufitanye n'abanyayuganda
birumvikana nk'abaturage nta kibazo mufite ariko ubwo iyo habayemo agatotsi ibyo bibazo biraza bikagira no ku muturage bikaba ari byo rimwe na rimwe biviramo abantu guhohoterwa tuvuge nko ku mipaka bakabuzwa kwambuka cyangwa se bagafungwa nta makosa bafite ariko wenda ari ikibazo giturutse hejuru cya politiki aricyo cyatumye ibyo bibazo bibaho
none nyakubahwa munyamakuru ni byari tuzumva ko abanyafurika cyangwa abantu bari mu nzego zo hasi ni gute tuzumva ko ubutegetsi bwacu buzakomeza kuba bagirana ikibazo umuturage wo hasi akaba yaharenganirwa niyo mpamvu kandi mu Rwanda kiriye ngo aho izo vuzirwa ni ibyatinze byahababarira ese icyo kintu cyazavaho ryari turi ku mateo bwacu harimo ababirenganiramo
kimenyi impungenge zawe ndazumvishije dufite umunyamakuru mu gihugu cya Uganda dufite n'abanyamakuru mu Rwanda icyo kibazo nihagira abayobozi bahura nabo tuzabasaba ko bakibaza kugira ngo abaturage bo gukomeza kurenganira kuri ayo makimbirane ari hagati ya wenda y'ibihugu ntago nakwemeza ko ayo makimbirane ahari ariko hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byombi urakoze cyane kime
yego ariko natwe turifuza ko kugira amahoro ibihugu by'i Afurika kubera turi abavandimwe twese
umuntu wese niwe nicyo yifuriza isi yose ko yagira amahoro
ego ikindi ndagira ngo musuhurize umugabo twanditse rugisa kigere muri Kenya Nairobi
ubwo turaza kumusuhuza niba arimo kumva ijwi rya Amerika ubutumwa bwawe arabwumvishije
yifuza kuba naza amakontakite zanjye tukavugana
ngo yitwa nde
rugisa kigere
ubwo hari ikiganiro tugira gihuza abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abantu bamaze igihe batabonana ubwo mugenzi wanjye uri mu buhanga bw'ibyuma kimenyi inosa araza gufata telefoni zawe hanyuma uduhe na telefoni z'uwo wifuza kuganira nawe hanyuma tuzagerageze tubahuze
murakoze cyane
ugire weekend nziza
namwe weekend nziza Baby, we just have to pull out. Have a nice day,
shaka kukura Ame na gatoya Oh yeah
Yego muna rakosa Akana sabi mbarazi Ibyo bikarangira Umunsi w'ejo n'ejo bundi akongera Uzumva benshi Bazavuga byinshi Ariko ntuzite kuri wowe Uramenye amabwire Ndazita umubano wacu Oh yeah Oh yeah Sinshaka gukura Habe n'isegonda Oh baby Sinshaka gukura Habe n'isegonda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefone dufite Ngabirano wiriwe neza
Ego cyane niriwe neza kabisa ndaho ndashimwe
Uri hehe
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura mese
Amakuru ki aho ngaho
Aho mperereye ubushuhe ni bwinshi muri zino saha mu gihe akazuba ari kose cyane
birumvikana ndibaza ko iki ari igihe cy'izuba ryinshi cyane aho ngaho y'Ibujumbura
yego
hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki Ngabirano
ubu ngubu icyo nashaka kubagezaho ubwa mbere no gutangura gushimira abamenyeshamakuru mwese mukorera radiyo Ijwi rya Amerika ku kigoro mugira mu kudukorera ibiganiro bidushika ku nyota bidushimisha nubwo ku murongo wa FM tutakibumva ku bashobora gukoresha ubuhinga butandukanye turabakurikirana kuri Facebook Live tukabakurikirana no kuri Shortwave mugihe twumva ko ibiganiro muhadushikiriza ari ibiganiro byiza cyane
urakoze cyane kandi natwe turimo turakomeza kugerageza kuvugana n'ubuyobozi mu Burundi kugira ngo icyo kibazo cy'imirongo ya FM kibe cyava mu nzira hanyuma mukongera kudukurikira nk'uko mwadukurikiraga
ibintu twumva ko byitunezera eti ibintu twumva ko byitunezera cyane mu gihe mutugarukanira kuri FM kandi mukaca mugarukana ifata igihugu cyose mu gihe tuzi ko ngaho mu gihugu cya Amerika haba abahinga bashoboye kugesara atangorane hanyuma ikindi nagomba ce mbaza ni ikiganiro mukunda kugirisha ku munsi w'Imana mu gitondo cyo gutasha inshuti n'abagenzi ubu adrese yacu ukuntu umuntu ashobora gutasha nashaka kubimenya neza ni kimwe mu biganiro nkunda ikiganiro nimba nk'ibyo cyitwa dushushuruke
hanyuma ugira email uze kwandika radio yacu @gmail.com hanyuma utwohereza ubutumwa cyangwa se ushobora no kutwandikira kuri Facebook muri inbox yacu ukaduha telefoni zawe hanyuma mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro akazaguhamagara nawo ugatashye
none umuntu ataje burya baba ariko baratasha baba ariko barahamagarwa gice saha nyene zo mu wiki cya gitondo kiganiro kiba kiri ku kiba
akenshi tubikora kare tubikora mbere y'uko kiganiro gitangira
kuri uwo munsi cyangwa undi munsi
dushobora kuguhamagara mbere y'uwo munsi cyangwa se uwo munsi biri hafi kugera
okay ibyo ni ibintu numvise cyane hanyuma eti nogira nti nobatera intege kukuntu mutwitaho murabona muri kure y'igihugu cy'u Burundi ariko murakurikirana cyane iby'igihugu cy'u Burundi kandi mugatanga amakuru yo ubona ko ari ibintu byiza cyane nogira nti nta n'inkeka iradiyo idusubira isamiraniye ku FM
urakoze cyane Ngabirano natwe nicyo twifuza ko twongera kumvikana mu Burundi hanyuma abarundi tugakomeza kubagezaho amakuru mwifuza kandi abanogeye urakoze cyane kandi ugire weekend nziza Ngabirano
abo namwe mugire weekend nziza aho ni abamenyesha makuru mwese mukorera radio Ijwi cya Amerika cyane umumenyesha makuru kazi Diane ni nahazwe cyo kimwe no Christine Kamikazi akorera mu Bujumbura i Burundi
urakoze cyane ugire weekend nziza
ya twese team na code
nawe mundiru zambi mpande olimu kwa nukwangi kakukume abaseleba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze olimu kwa nukwangi kakukume abaseleba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze murame nyama vire nazitu mwano watu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikigano ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatandatu wawe munsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye ndetse no ku makuru tuba twabagejeho mu cyumweru cyose kuri telefoni dufite Iradukunda wirwe neza
mire
muri hehe
ndi Kampala mu mujyi wa Kampala mu mujyi wa Uganda nk'uko bisanzwe
na mahoro
amahoro turashimye Imana
Kampala ni muraturusha
ni Kampala turabarusha wenda izuba ariko rimeze nk'iby'iwacu mu Rwanda amakuru wenda ari mashyashya nuko mu Rwanda twabonye ku ishyura ya mbere ishyaka ryaje gutanga bakandida ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda naryo ryatanze kandidatire mu baziyamamariza muri ya myanya y'abadepite ni ikintu twishimiye nk'abanyarwanda ni ikintu twumva ko demokarasi biri kuza noneho cyane
uri umuyoboke w'ishyaka Green Party
ndi umuyoboke nta shaka mfite ubundi mu yandi magambo ishyaka rigiye ku butegetsi niryo umuntu afata ko ryesha ku bundi ntabwo kuvuga mu by'amashaka gunguri muri iri ntabwo byaba ari byiza cyangwa se nta nubwo byaba byubaka kigeze ni ukubaka igihugu
hanyuma icyatumye ushimishwa n'uko Green Party yatanze abakandida bayo ni iki
ni ku nshuro ya mbere iri shyaka ritanze abakandida baryo muri aya matora y'abadepite
yego
amatora ateganyijwe kuba ku itariki ebyiri z'Nzeri uyu mwaka noneho ngira ngo ni ukuzahatana imyanya 53 ariko noneho bakaba batanze abakandida bagera kuri 20 urumva ko ari ikintu gishimishije muri aba bakandida ba 20 b'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda bihagarariwe na Frank Habineza ari nawe urikuriye ndetse twabonye liste yabo y'abantu 20 harimo Frank Habineza ariwo ku mwanya wa mbere Jean Claude Nizimana Karine Momondi n'abandi batandukanye
liste turayifite ariko hari n'andi mashyaka ngira ngo na PSD nayo yatanze liste yayo
impamvu niri nje
ni
uko perezida ntabwo ari ubwa mbere ariko iri shyaka ryo nabonye ari ubwa mbere no mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ko ryagiye byandika ko ari ubwa mbere rigaragaje abakandida baryo bazarihagararira muri aya matora
hari amahirwe uriha
aho Dr. Habineza Franka yabwiye abanyarwanda ati niba dutora ntibazagira icyo bicyuza urumva ko ari akantu keza kubatsa u Rwanda kubatsa abanyarwanda na sosiyete n'urubyiruko muri rusange
hanyuma se aho Kampala ho haravugwa amakuru yayo
Kampala hameze neza ikintu nabonye ni uko izuba rimeze nabi abantu bari guhungira munsi y'intuza y'udusitani ukuntu kuko ni izuba ryinshi cyane riri kumwe na gahanga
urakoze cyane Iradukunda kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza
namwe murakoze cyane
sinamubona kenshi umutima ugatira kenshi yumva n'amajambo menshi bikajya ruzumiye kenshi
kamunganya nkakubwira atakunyirengagiza nkaze kukuraba nkabikubwira ugaheba kunyinyigiza jinde sabyo makanya ubariri kinde yamaganya baby makanya kubwira uko nkwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi mfite numva nshaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatemba iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva nk'utuntu.
Saa kumi n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, saa ine n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha ya hano i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nk'uko mumaze kumenyera, buri wa gatandatu tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se uko mubona amakuru tuba twabagejejeho mu cyumweru turimo dusoza. Kuri telefone dufite Claude Wirwe.
Ndiho neza.
Uri hehe?
Ndi Rwamagana iburasirazuba.
Ni amahoro?
Ni amahoro. Mugane uwo mugabo izuba riri kumena agahanga aho ngubuyo.
Izuba ryasaze.
Niba ryadusaranye neza neza. Mwebwe saa iwanyu namwe ziri kuva?
Natwe riramena imbwa agahanga.
Ndumva ryakaze. Kamirindi se ameze ate?
Kamirindi araho, ari muri weekend.
Nigurute ko Claude mwamwanze ati ni wa muhungu mwarangishizaga ababyeyi.
Warababonye?
Eho ya ntabwo nababonye, nta n'umuntu wampamagaye, natanze nimero ariko niba batarazumvishije simbizi.
Ababyeyi bawe wababuze ryari?
Ni muri 1994 nyine muri Congo Kinshasa nyine narababuze neza neza ndaheba. Nanuzaza niba mudamu nabamwita nde?
Eugene ya Mukankusi.
Eugene ya Mukankusi nawe yajyaga abimfashamo nawe reka ntakiyigisha.
Mwaburanye muhe mwaka?
Ese ko nari nkiri umwana ariko ngereranyije ni nko muri za 95 na kane nyine duhungira muri Congo.
Uza hariho se aho uheruka kubabona ryari?
Nyine naho muri Katare muri Congo Kinshasa. Niho nababuriye, ndababura neza neza.
Wari uzi amazina yabo?
Nari mbazi.
Ngaho bavuge kuri radio, wenda hashobora kuba hari umuntu urimo kumva muri aka kanya, wagiye icyo agufasha?
Mama wanjye we yitwaga Mukandori. Na papa yitwa uri mu benshi ariko we bakundaga kumwita Mapengu. Na murumuna wa mama akitwa Biguri. Na murumuna wanjye yitwaga Habimana. Na aho ngaho rwose nabahana nimero wenda bakayireba.
Yitange ntihagire uyumva wenda yaguhamagara.
Nimero yanjye ni 07 89 46 86 88 13.
Ese ubu ufite imyaka ingahe?
Uko nshaje 28.
Uracyari muto humura.
Ubwo ndahise uramaniza ariko 89 46 86 13. Ubwo bashakira no kuri nimero ya Tigo. Akaba ari 07 22 42 86 13. Bijya gusa niyo MTN.
Claude urakoze cyane. Niba hari umuntu wabuzi ababyeyi bawe, ubwo yaguhamagara kuri telefone akagira icyo akubwira. Na ababyeyi mwaburanye mu myaka ya za 96 mu gihugu cya Congo, ubwo hagize ufite amakuru ku babyeyi bawe cyangwa se abandi mwavukanaga, ubwo telefone wayibahaye ubwo bazagerageza bakugereho. Urakoze cyane Claude.
Murakoze cyane rwose.
Kuri telefone dufite kandi na Atanazi wiriwe. Atanazi uranyumva?
Ndakumva cyane.
Uri hehe?
Ndi mu nkambi Mahama.
Mahama ni amahoro?
Ni amahoro ariko atari yake.
Ikibazo kiriye nigeze kumva amakuru ku mbuga nkoranyambaga ko hari bamwe mu mpunzi bashobora kuba bafashwe, ayo makuru yaba ari yo?
Nibyo kabisa.
Habaye iki?
Iyi saha natwe tukibikurikirana tutaramenya ikinwa yabyo nyine.
Abafashwe ni bande?
Nangiye kwesha kabisa, gusa nange amakuru nayabonye gusa usize nyine ko yabereye mu nkambi turimo inkambi. Yego, ntabwo umuntu abasha kumenya buri kintu kimwe cyose cyabaye.
Ariko mwabyumvise?
Twabyumvise.
Mwamenye se umubare?
Nta mubare ntabwo turawumenya.
Hanyuma se haba hari ikibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi gishobora kuba ari cyo cyabaye nyirabayazana y'iryo fatwa ry'abo bantu?
Ikibazo nta kibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi, usibye ko wenda ushobora usanga ari gake kose, wenda ahubwo tukaba dusaba n'ubuyobozi abashinzwe guhungura impunzi aseri ko abantu baba bashaka guhunguka ko yabahungura kwitabira, kuko turabona umutekano wacu udahagaze neza muri iki gihe. Ubwo mwakira abavugizi.
Urakoze Atanazi, natwe iyo nkuru twayumvije nk'uko wayumvishije, ubwo turaza kugerageza tuyikurikirane twumve ukuri kuri ibyo bivugwa ko hashobora kuba hari zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zishobora kuba zatawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo turagerageza tuvugishe abashinzwe umutekano ndetse na n'ishami rishinzwe impunzi mu Rwanda, twumve amakuru nyayo kuri ibyo bibazo birimo kuvugwa mu nkambi ya Mahama. Urakoze cyane.
Ariko rero abashaka ko mwazanshyira muri yanashi muri wikendi yo kuwa gatandatu muri cya gitangaro cy'umuziki,
uze kutwandikira kuri Facebook cyangwa se kuri email yacu, hanyuma uduhe nimero yawe, mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro azaguhamagara hanyuma muvugane. Urakoze nawe.
Nakutagira ngo umute mu bantu mukubwibuka ko nanjye ndi umuntu, makanya nkwibariza impamvu ubura ijoro ari wowe nduta, makanya nkubwira ingene mbona abakobwa bose ubaruta, ni wewe maze imezi aje nifuza kubumara inyota. You always in my mind, be what always in my mind. Umutima wanjye warawutwaye, ubonye niyumva ukuntu, niyumva mutunu. Bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu, hari ukuntu niyumva, sindamenye iyo biva. Makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha, makanya tuyage. Hari byinshi numva nshaka kukubwira, makanya nkubwire ibyo umutima wanjye wamumbarira. Baby give me one time, got something to tell you. I don't wanna waste your time. Please, baby, let me talk to you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi Jean Dodie wiriwe. Jean Dodie uranyumva?
Nakumva neza cyane.
Uri hehe?
Ndi Nyamagabe ku Gisongore, mu murenge wa Ngomane, aherera ku ishyamba rya Nyungwe.
Ni amahoro?
namuro turashimima nari kuraho edwema
ndaho ndakomeye
eh muvandimwe no kana namushije kandi navandimwe mukorana ibiganiro bizigamirwe kandi bashije
urakoze cyane nyamakuru ki aho ngaho inyamagabe
makuru ni meza cyane utere mu byishimo by'uko mu ameza cyane yashije mu kigali harimo posti zitatu zitakoraga
inye
amaposti zitatu anamavuro amashami y'amavure na yamaze ameza cyane adakora ariko dushimira ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Nyamagabe na minisiteri y'ubuzima kuba ubu ngubu yaratangiye gukora muri utu kwezi
ubu serivisi zirabagiraho neza
zirakugiraho neza cyane mituweli naho tujyasanga ari kujya akorana na mituweli umuturage utuye buri kagari aho ari hose ajya kwivuza akoze urugendo rw'iminota mikeya cyane
ni byiza cyane
naho ikindi kintu navuga ni uko inangaha nuko bari kuvanga izuba ririmo rihamwe n'imbwagahanga nakire hari yego ariko seza bari n'amahumbezi y'uko ibyiza byacu dufite hano bya nyungu kabisa umuyaga uri kuriko hano muri nyungu nawe ugerekeraho tukaba tumeze neza nta kibazo
ni byiza cyane urakoze cyane kandi nawe ugire wikendi nziza
kandi turabakunda cyane ibiganiro byanyu hano Nyamagabe
natwe turabakunda murakoze mukomeze kutwumva
yatse rikuru
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite Inosa wiriwe
muraho
uraho neza Inosa
ego
uri hehe
ndi mu Rwanda
makuru yawe
ya makuru ni meza tumeze neza nta kibazo
Urifuza
kugeza iki? Na so nasha kuvuga ku makuru mwatangaje ejo bundi yabari yabana
bagarwe mu ishuri mwafite ingenga bitekerezo eh cyane cyane bavugaho so nge so bavuga ko genocide itegurwa na leta kandi gakorwa na leta ariko noneho nkabona genocide yabaye mu Rwanda leta ikoze genocide yarandukaye rundukana n'imizi yayo ariko noneho nkibaza impamvu ubwoko bumwe aribwo ubona bushinzwe ubuhanga burebwa
inosa twumvikane umaze kenshi cyane kuza kuri iyi radio ihindagura amazina uvuga ibintu bimwe kuri twebwe usa nkaho uba usuzuguye ubwenge bwacu guhora utubesha amazina ukaza uvuga ibintu bimwe buri munsi ntacyo byungura abatwumva ahubwo ubushaka kuyobya abatwumva niba ushaka kuvuga ibitekerezo byawe ujye ubivuga wiyita umuntu umwe aho guhora uza uhindura amazina ntago tubishaka turabirambiwe kabisa ntago tukubujije uburenganzira bwo kuvuga nicyo iki kiganiro kibereyeho guha buri muntu wese ijambo ariko kuza buri munsi uhindagura amazina ntago ari ibintu dukunda ubuyobya abumva radijwi rya Amerika ubuyobya twebwe kuko tuguha ijambo tuzi ko duhaye umuntu utabeshya kandi uje kuvuga ukuri ariko mu gihe uhindagura amazina ibyo ntago tuzabyo ntago tuzakomeza kubyihanganira
mbisabimbabazi mumbabarire nta kibazo yose nayanjye ahubwo ntago
nari oya ntago ushaka kutubwira ko ari ayawe umunsi umwe witwa Daniel undi munsi ukitwa Innocent undi munsi ukaza witwa andi mazina nta muntu ushobora kugira amazina arenze atanu urakoze cyane ubwo ubutaha nukomeza izina rimwe tuzakomeza tuguha ijambo kandi ujye uvuga ibintu byubaka abumva ijwi rya Amerika aho kugira ngo ujye ugaruka utubeshye urakoze cyane
Ama problema tibagire tangura nubundi buzima imijyango itwesagire winona kuzunzu mundesero ukubo surabaruta Kaka, mere n'inyuma hose bakavemera. Avuka moto wisangije, nake motere zaburikanya. Ugize ngura mwenyure, kaje nganguma nagusekera. Niwe nirimbo yujuja maroka.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema kuri telefone dufite Samuel Wirwe neza
Mwirwe
uri hehe
ndi hano mu Bugesera mu murenge wa Ngeruka
amakuru cyaho ngaho
amakuru ndabona ni meza yaretse ko izuba nyine natwe rimereye nabi ariko amahoro ndabona ari meza rwose kandi rwose ndanishimi ikiganiro kuba rwose mvuziye kuri radio nibyo byitwa misenisi mana wundi rero naguma niyumva buri gihe n'umugoro wa saa kumi isaha yose ndayumva
yego
ariko rwose ikintu ngiye navuga nina iwacu bavuga yuko tugiye kuzabona nk'ikibuga cy'indege
batangiye kubaka
abantu twese urubyiruko bamwe twifitiye akazi dukora ntari bi rwose nk'ubu ngubu nge ndi hano ndanaragiye rwose
ahubwo se nticyatangiye kubakwa
cyaratangiye muri imihigo ya 2019 nko mu yindi meki nk'iyi ubungubu tuzabona twebwe ibyiza rwose buriyo
kuragira mu bivemo
tubivemo rwose dushyire mu biraro
ubusa uragiye izingana gute
ni nk'ebyiri zonyine
harya ngo ntibajye bavuga umubare w'inka
oya biterwa burya n'ubushyu ufite cyangwa umukumbi ariko mu kinyarwanda nyine ntawe ujya ubara inka ngo avuge umubare
ufata inkono ukajugunya hanyuma se ubwatsi burahari
ubwatsi burahari ko kubera iri zuba nyine buri kuma ariko hari iterambere turi kugeraho hari abagiye kuzajya babunyuza mu mashini imashini ikabubika tukazajya tuzigura
urakoze cyane ugire weekend nziza nawe
murakoze kandi akazi keza ngiye kuzajya mbasuhuza rwose kuko nanjye ndabyishimiye cyane
kanyari ukava kuri telefone utonesha
murakoze
ugira umunsi mwiza kuri telefoni dufite kandi David wiriwe
neza wenu
uri hehe David ndibaza ko tumubuze kuri telefoni David uranyumva David turamubuze kuri telefoni ubwo mukanya ndabona dusigaje iminota mike kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro reka twumve aka karirimbo hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro muri isaka
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is so real, don't you think so? Si no que me de hecho nada. I guess I'm moving, don't think there. Me merera. Sakukunda pe be my lover be my honey be my everything no hakane dari umozeho ishira numba ubona munzozi amakaboko oh baby you got it Baby, muga nenda hari. Na misi ava miri nenda hari. Mukuri, acho na kima. Jerezen, haji fite be. Ndiku ya kumotima, na gutuma nijima. Niyo mami zatuma, nda ora muzirikana.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyanone tubashimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Ed Rwema reka tubasigire indirimbo Got It y'umuhanzi Safi Madiba na Medi b'Abanyarwanda
Oh baby,
Oh baby you got it. Oh baby you got it. Oh baby you got it.